the block one touch.
Oya, 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 oya,
crap.
Your name a go
vivo, crap.
Nataka your name a go
vivo, crap.
Oya wanangu wa gang,
oya, crap.
Kama ni metolo kamile,
hey yo,
oya,
hey yo,
Kenny. Unapost kunijua lafu na zingua kwani boya vipi kwani we.
Kwani we nani?
Kweli maisha yangu yanani sumbua ela ya kwangu staki unishauri we.
Kwani we nani?
Mimi nilisha toka loko kitambo yani kama ubishu bishu kwenye mambo. Boya mwendo kuku doko wadogo kama chambo kama Mungu kakafungua milango. Boya we, we ukileta umbuzi njoto kufanye wa mchuzi. Zile oya oya, we oya tuondole mashuzi. Oya, 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 geng, geng, oya, geng, geng. Kama tumetoroka milembe. Oya, oni ya tuzimi leo wala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, oya, geng, geng, oya, geng, geng. Kama tumetoroka milembe. Oni ya tuzimi leo wala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, 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 weni mamba ama kenge. Oya, acha use. Maneno ya chie kitenge. Oni tumeluka senyenge. Sisi tunazima sheli sigala. Tulomkyo nyapala. Tunavunja nazi kogoko. Sindo tulomvua ndala mpoto. Oya Kenny, gumala meja pa. Oya weni chama gani, hapa tupo gang, bwege acha shobo. Oya ukula yan, hatu follow them, takalia gogo. Oya si tumepage wa meja pa, tufanyi vitu kwa udogo. Ukiwasha moto kidogo, si tunachochea, tunakuwa mbogo.
Kwani we nani?
Niko na wanangu tunachoma. Kama noma na iwe noma. Si umerisikia ili goma. Linawate Kenya, linawapa homa. We ni mamba ama kenge.
Kwani we nani?
Boya acha use.
Kwani we nani?
Maneno ya chie kitenge.
Kwani we nani?
Woni tumeluka senyenge.
Kwani we nani?
Sisi tunazima sheli sigala. Tulomkyo nyapala. Tunavunja nazi kogoko. Sindo tulomvua ndala mpoto.
Crap.
Nyone mako
vivo. Crap.
Nataka nyone mako
vivo. Crap.
Oya wanangu wa genge.
Oya. Crap.
Kama nimetoro kamile.
Jiwala wala jikankala. Jimeka makers again. Waso. Wiso. Izo.
Sound.